Iwan. Basbete bonke labafana mina ngeke bangimele awuhlehle mfana ngane imbila zitheke ngingenelele noma ngikubhekele aya ngeke basbete bonke labafana mina ngeke bangimele yo yo ngingenelele Noma ngikubhekele ngathi uphelele lalela hayi ngeke basiqede ngeke basimele bonke labafana mina ngeke bangimele amakhamera ngibhele angeke kungihleke awuhlehle mfana omncane wozindidla zikutheke noma ngikuxolele sizibholele ukuthi ngiphethe amanzi manje shoda nginithele ngikungenelele ngikubhekele inkinga mothulile kuba ngathi uphelele hayi ngeke basiqede ngeke basimele bonke labafana mina ngeke bangimele amakhamera ngibhele angeke kungihleke awuhlehle mfana omncane wozindidla zikutheke noma ngikuxolele sizibholele ukuthi ngiphethe amanzi manje shoda ngin Ngithele ngingenelele ngibhekele inkinga mothulile kuba ngathi uphelele
kashanda bafona abancane lesi sicisha senakho uyasimamele dubayi leti bica abadala futhi iceda amagama ufaka amatshwala ngoba thina sikhathali le bili iyabiza sabela piliyatho ufunga umadiba sigibele nenhlwathi bengidonsa amatrik ngibiza isotsha lesiganga ibhola lomlilo ngisho indoda yemnyama ibhola lomlilo ngisho uchimaganga asambi Uso na Nairobi Dubai thina sikho sivuvayi masifika sakhala sifuna sibusa abadala imbiza ikhaya lentwana ubiza isotsha lesiganga ibhola lomlilo ngisho uchimaganga ibhola lomlilo ngisho indoda yemnyama asambi
Ngeke basiqede bonke labafana mina ngeke bangimele awuhlehle mfana omncane imbila zitheke ngingenelele noma ngikubhekele aya ngeke basiqede bonke labafana mina ngeke bangimele yo yo ngingenelele Noma ngikubhekele ngathi uphelele lalela hayi ngeke basiqede ngeke basimele bonke labafana mina ngeke bangimele amakhamera ngibhele angeke kungihleke awuhlehle mfana omncane wozindidla zikutheke noma ngikuxolele sizibholele ukuthi ngiphethe amanzi manje shoda nginithele ngikungenelele ngikubhekele inkinga mothulile kuba ngathi uphelele hayi ngeke basiqede ngeke basimele bonke labafana mina ngeke bangimele amakhamera ngibhele angeke kungihleke awuhlehle mfana omncane wozindidla zikutheke noma ngikuxolele sizibholele ukuthi ngiphethe amanzi manje shoda ngithele ngingenelele ngikubhekele inkinga mothulile kuba ngathi uphelele
usinde emadlebeni kodwa eshisale nabawo kwelimpompo I'm sorry makhelwana ngimusu koko yayisi yaphinda futhi koko yayisi yaphinda futhi koko yayisi yaphinda futhi koko asaba Lusinde emadlebeni kodwa eshisale nabawo kwelimpompo I'm sorry makhelwana ngimusu koko yayisi yaphinda futhi koko yayisi yaphinda futhi koko yayisi yaphinda futhi koko asaba
Ayi ngeke basiqede Ayi ngeke basimele Ayi ngeke basiqede Ayi ngeke basiqede Ayi ngeke basimele Ayi ngeke basimele Ayi ngeke basiqede Boss man.